Assemble Ula dem dead.
Bamu Twala
DNS.
Bamu Twala
Nando Love.
Ava Vizu
Yelbe
Sativa kusimuza katila baba wala.